Kama ndeke wangani, samaki majini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati nayo nipa sijawahi ona. Ndani juu kifo cha mende chali badi tu badi mande tu mande. Ndani juu badi tu badi mande tu mande. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby,
Vicky Bandes.
Hele wa wewe, wewe, wewe wangu wa moyo. Univonjaza ni pomoni, hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza ni pomoni, hakika wengine sioni. Zawadi, wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Uwe zawadi, wewe wa thamani, kanipa Maulana.
Such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.
Baby.